zami ziyaphimisa yeyibheke isitoko siyashikisha lethi sheke siyalixekisa chuma mfana ubambe ice uyathithe isitobe qhela usondeze ikhula box mina nezami masifika to the boss spend the money connect overdose phuma ebusuku abantwana bathe magos oh yeah siloku silalela ukhila gawo kulahleka intombi masifika to the bar hayibo job bheka sefike bani Pathi kumnyama sekcimibane sikhupho siyaqhoma thina siyophuma entathakusa Heleyi the school dlala ingoma siyabusa Ice drop pass amasampopo siyabuza okhala ngentombi yakhe busy bombs azomkhulu Ashigisha 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 Ashigisha
udlale ngayo mama gave you ugcwala isitubu uveza ithanga ubheke phezulu urofu uvulile mplaka ngol take it or leave it isahle bampile uramaphosta ukhiphe egameni umaphakisha wasevala khole baby Porsche mama ndezi ngidla umhudu nami ngibe moja from msinga to wejozi basibiza amaboss ngibambishisa ngiyovela khona njengamasosha yeah ngisosha mina nginjova ekusengibhova elikhwela amabonda never step eThekwini that's your last wish gijima ngeTesla taking blue tick Shigisha ngathi nyoka egimpile mabebeza shibiza vele wena uthengile ikasile sibhekile umhobholo uphelile nami ngifuna ukuba rich bengizula yonet